Mukaifuwa kulanyisa chilade cha kokolo mugwange kitongole Kampala Capital City Authority ya KCC wamune Uganda Cancer Institute ya chijanja wa kokolo vita domkono kundagano. Okulanyisa obulwadde buno wansi w'omukago oguyitiddwa City Cancer Challenge. Kokolo ata abantu basoba mitwalo ebiri buli mwaka ngono asinga kweyolekera mu kokolo omumwa gwa nnabaana, kokolo w'amabeere ne kokolo w'akatunguluka abasajja. Abakwatibwa obulwadde bwa kokolo buli mwaka basukka emitwalo esatu ng'okusinziira ku ssenkulu wa Uganda Cancer Institute Dr. Jackson Orem. Kokolo ekisuubirwa waakwekubisaamu emirundi ebiri omwaka gwa 2024 we gunaatuukira singa tewaba kikolebwa kuzza mbeera mu nteeko. Nankulu wa KCCA Sharif Kokolo aba amuyingidde mbulamu.
Abamu bafa tebannagezaako naye ng'ekibasse si kansa, ekibasse byebyo bye bayiseemu mu mitwe gyabwe tebeebuuzizza, tebayambiddwa okusobola okuba nga bajjuntuka ekizibu ekyo kye baba bafunye. Tugenda kukwatira tutya awamu okulaba ng'omuntu oyo yenna ekisooka gwe okuba nga tofunye kansa bwe tutandikira. Bw'oba omufunye tukuyambye tutya obutatuuka ku terminal stage oba ku stage esembayo eyogamba nti kufiiriddwa. Nga tukoze biki tukuyambye okutegeezebwa ebyo inokola oleme kumufuna. Bw'oba omufunye biki ebyo inokola okuba nti osurvivinga obutakufiirwa, kangambe olimu kufuna treatment otegeere wa woinogenda era bwangu ki bw'oinokozesa oleme kutuuka mu mikono gya Uganda Cancer Institute oba mu healthcare facilities zaffe ng'oweddeyo.